ereko koyne baahin hayte ashan sene misgimaneen ban wal aanga waysane bish anta libilooda roogni likaas bilood mudlinga foolni ma waluna maayna male taas atane bega jart shashu bur baris baast balkast barka baayal ha weete ke saaran ha
gohatu wajid dibaato yaal Rafada jaal da unka kijer dibaato bad nga jaal onk abaart gaajid ya yaal alhamdulillah rabbil alamin dibaatan ku wiin ma jerta
baahantiin marka in la idin qabto
aad codsanaysan ama guruna hay onna hay daawad nanasi daawad da unka nanasi guruga nanasi biya nanasi baad ka nanasi faraan
ilaahay ma had ahaylano dhamaade wal mahayn abaaran hayta aduunaynaga wal ka fadaan biin maqamna baad biyo dhamaan gargaara fadaan
ku qahiyo dad haba ka nool dad walaa geey ka tamana hool gada maayan male walid dadkan ka tiirsanayna een hoola la gadado hoolagiin wal gada ma male dhamaadeen jidid ki hirin afarsan yaj beejid godon ata raashinka expensive galiyu aan wala haga galaw wal kareeta ka galaw kareetada ta marka way gube mudayay damer shee way dile silaaga sa kanol weejid way codsadaana dawladda federaalka si mana in dadka deegankan kanol maal koofar galbeed in si degdeg ah dalkan lahan arag heedaha samfalkan mana gargar baniyaadnimay weediyan
degmada weejida roog muddo 9 bilood oo kale ee gootanin dhisin walaa hata natiijo uu geeku uu ku helnay mis uu ku haysan marle wal yaro marmar oo ay dhimadi ay noolay bas ay haysan mayba ku oosadaana dawladda federaalka maalko afar galbeed in dawlad dhex gabay mayba ku oosadaana in si aan ka dhaqsi badan qahootin walneen ku qabadan oo in sheegad bacyaad iyo ima raashin iyo taaf taragnaa si 9 bilood oo meelinka lagu hoono wal uu haysan oo marle in si aan ka dhaqsi badan ay in sheeg walneen ku qabado fadaan eeda antaba laysana dhulka taal cudur isku taala daawayn yoonayto raashin qahootin